ZWAP.com.
Mwese. Mwewewe la nshinisha ndela nda. Wafitala kalanda na lesi. Tawazo nkapwelo wakuchalo ila ntinyai.
The industry.
Agatume nkweshe nzeo njipusha nde chuchuti kakumpashi efo mbona na fimpeshi. Amenso ya ndita afuala emundelosha. Kufintu mbona uwaida no watch. Independence quiz anche wako fiche fole sefi. Chalo baluilile cha bali chona ula. Tuleko ndema racism kuwa sungu. Patao kamu fweka tule ipa tule mitundu. Ichalo chandila ndia fulo mkuba. Bati chipala kwata mami rozi ya likuba. Ulandu wa malidasto kwata wa fulo bupuba. Njelele niko kufyo na landa munchikatanga ninduba. Gacha kushini na nishi ni kumutima na kumi. Zambia chiri chalo chakubombelo kuria. Salari ipo kuri bajeti taula folande. Chari umapa na mande moneka kwa nisande. Ande apa kwa tita kwata yusipede. Gawa kupisha nina ni wasosa ifi ulande. Feri rubana system kale vapenya. Topali finger chinja na ngubuteko twinga chinja. Ndemieva it's a hard truth to swallow. Na koku misepera na shisendwa nechalo. Ati we the future leaders of tomorrow yeah. Demo na mufe wacha korwa na maule. Cash mukomboni mwisu ida manudu piki. Yatuma modeo tukopwa na machai nizi phone. Raw model vena anita. Vena haili sika yungu na bambi ava fula. Vailo video ya fume ya maibusa. Ngana rande fona mwene kunabe mkaka na besa. Social media adio na ulapa fionsi. Nifue boba mzungu belela pabonsi. Umwanche befishu fia chitika kuntambi. Ati umwa nakashi chitenge kumushirimbi. Government ukuba wrong. Iwe right muzambe chalo chandi. Iyo ni risikini. Uchushivuka diuka papata sana mune. Golente alika kepshe kinzi malembe. Upubanga tepa Facebook nishi ni mapepa. Front page letika mbuidi kubaka lampa. Gachinshi cha shupa. Nifisha lufia nyabe vila ichalo mwaliva leka kovale yendela. Na masambidiru hapa nomba. Yari ya digitala. Minister of education kufula fe edagiram ala. Kwa wafia ma politics ya nsalapa. Onse ku lila pabantwe kwa fwaya. Ama politics ya fiongo na violence. Nishifoba lea tule kula vale tuweveshi no sense. Zambia tuchita adresa amalia shiabu puba limo kuno limo. No kusha aya manu. Awaku wata power, tawaku wata idea. Awaku wata idea, tawaku wata power. Bantu, ichifuile vateke abantu. Vale teka fe imiafune fiunsu. Somo neno kuina na vena. Kwa tewa umebambino kususha vale susha. Tatua kwa tama natural disasters. I guess we are born natural disasters. Bushose kanavo. Pakuikala wino kamongo nwanavo. Kepshe bifulo pirato cha mafumba. Goleti wufi protesting ba mumpanga. Zambia chalo chandi chila nte kunya chila mpenseko. Ufuile wako sa nenshi mbyule imyako. Mwana walipua puwechi tende kunsapato. Walingila puwechi toya kufuwa enchito. Baba sparks ukubai kata. Nanomba patala fuma. Gava no mulandu nishichireta chamu pinguila. Foninga landa kofi. Fuli Mandela. Shout out to Mr. Bowman Lusamu. Mao Sam. Na wambia bondungu idioko. Opuna fiumfuika ini bani.
The industry.
Nama kadoku. Nebo nani partisan. Ndanda fefo ndemo na ini bani.
Yeah.
Young Alf. Alanis. Nizzle Records.
ZWAP.com.